Maybe so, 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 so. Me now, it's your,
the bad number.
Napapatika tu yeye ananikogesha huo ananivisha chakula ananilisha yeye kwake mimi ndo nadeka nitakacho napata safari ananifikisha oh
hayo maneno yao ya wakosaji niachane naye asabuni nipewe taji fundi wa jiko nipo kupiga chochote naweza kupika kiko kwangu wa mtaya weza wajiko nipo kupiga chochote naweza kupika kiko kwangu wa mtaya weza
wanataka kweli ni achane na we muremo hawana lolote wanakutaka ye hawapeni nani baby cheze na we boringo waite wakuje niko nawe.
Kupe moyo ili wajue nimekufa kwako yeah. Na mjitie kitanzi kama inawauma ili pezi maji sipoko gamuta kuma kama kurogwa nimerogwa na ye kama limbota nimelishwa na ye kama kurogwa nimerogwa na ye kama limbota nimelishwa na ye
mambo ya kwe.